wanted boy on the track.
Minampa vitamtam anaridhikaga kadomo kake changa ajilambalamba kazuri kananiza ukikaonaga sivungi misakala wino na umwagaga yeye na mimi paka kiama kamesha sema vuvuzela za nini enyi wajalana awakata filimi wenye iana na penzi jema atonipiga chini mtanuna sana kwanza akinuna mzuri akicheka nindo wanivuka msuli na vurugwa mgindo jiamini agawendo mama mjengo ya cheni maningi ningi ni atupe kwa shimo.
Anaililia kwa sauti ya zeze akichoka na mpepea analegea lege. Anaililia kwa sauti ya zeze akichoka na mpepea analegea lege. Lege
naogopa ikanyaga miwaya nishaifunga kufuli nishachaga umalaya tena kwake sinaga kiburi chochote semacho misawa anayeweza shuli mambo moto ni faya oh, anapenda rao tazanika toto kapaka kwake ye furaha nampa kitu ile anataka tena ananifanya nijione nishapata kama yeye kuna hajawahi kutokea go. Kwanza akinuna mzuri akicheka nindo wanivuka msuli na vurugwa mgindo jiamini agawendo mama mjengo ya cheni maningi ningi ni atupe kwa shimo
akichoka na mpepeo analegea lege
analegea lege
analililia kwa sauti ya zeze akichoka na mpepeo analegea lege
analegea lege
lege
ananipaga yote
kagoma
aye
mbuzi kagoma
amefundwa
sasa twende kagoma
aye
mbuzi kagoma
yere ui
kagoma mbuzi kagoma
kii.